Ngumuntu namandla. Njalo wesulu nomshaba. Sikuqe ngatolo siyakhuleka.
I promise prayer this.
Chipa wa. Mama bego tenami. Izichaza. Masinga jambule nga. Chipa wa. Mama bego tenami. Izichaza. Sing a jambule nga. Chipa wa. Tamba ati sando sami. Danza na. Ibego
Uvuke kusene ke sibonga umtjali saphefumula Wabanye bethi kunzima balitholanga lethuba Namanje inkosi sayidumisa kuyodlamula ithuna Siphila nzima sifika abathakathi abakhila lemkhuba Sithoba balele ibhedlela abakhulela ukufa Sithinta bahleze emajele bengenzanga phutha Ngikhulekela basemkhukhwini abafika imvula Ngikhulekela abangayitholi imisebenzi bebebafunda Sikhulekela abantu besimama ukuthi basimame Thabathi isandla sami inkinga zomhlaba singqanje Abanye bakhetha indlela ezimbi sengizima manje Usubathethelele mtjali la kuzima ngaphandle
Inkosi ngiyazila abantu esibabiza ngezitha Abantwana bakho Kodwa ngiyacela ngiyacela Ukhulume nabo behlise ulaka lwakho
Haleluya Mawabe kude nami Izitha zami Masingajabule
Dear God, give me food things of Begela. I might belong to the chair, Babangs of Sigela. Dear God, don't me get one by a canya bashing the labe bang and a fede grand a wound. Dear God, bang shootulumoya. When you tang tule me and funugu bangena like pa, 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 funugu bangena. Dear God, where to from here? Jalang memesa, can you really, really hear? Bashogolo susola, can you really, really hear? Hello, hello, yo God, are you there? Back to the studio, mbapindelege. Back to the radio, ngishalege. Dear God, my sheshi tatamanda. Dear God, I'm done here. Ufa, ufa.
Ngiyacela, ngiyacela, ukhulume nabo bethi sulala lona.